kubingelele bamukele futhi ngosine fresh ngingusibonelo Pitho kaNgema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Inkulumo ekhona eqhubekayo umhlaba ofuna ukuyifaka emakhanda ethu hlehlehlele inkulumo ihamba kanje. Phila impilo emnandi ube ngojabulile kuba kuhle kuze kube sesigabeni esithile kunobungozi obucashile kuloko. Bheka ngakube ngithi uNkulunkulu uyafuna ukusibusisa na kanjani anginanazi ngalokho. Njengaye wonke ubaba ogcwele uthando ufisela iy'ngane zakhe okuhle kodwa. Uma ugqiba isibusiso sikaNkulunkulu usixova nale nkulumo yomhlaba engokuyicabangela wena kuphela uyogcina uthatha umzila ongesiyo neze isiphaphamiso. Nazi izinto uJesu angazanga lokothi bazisho. Lalela inhliziyo yakho, iba ngoneqiniso kuwe, themba imizwa yakho namandla akho. Zizwe kamnandi ngokohlobo lomuntu onguye. Into esemqoka ukuyigcina ithokozile, iba ngumuntu oright nje. Nakuba lezi mfundiso zizwakala ijwayelekile, ngeke kodwa wayithola zingumlomo kaJesu. Kodwa nansi into uJesu ayisho, iqoshwe lapha kuLuka 9 verse 23 no-24. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makayidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Lokhu sihlobo kuyinto ehlwe ngamalengiso kulokhu umhlaba ongakutshela khona. Kunokukhetha okudinga ukwenziwa yithi ngamunye kule ndaba. Jabula, uzize umuhle, umnandi ngawe siqu. Yiba nje umuntu omuhle, kumbe thatha isiphambano sakho umlandele uJesu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.